My man Ghost. Yeah. Hapa hatuzimi, situ na waka. Yeah. Niko na Jage MC. Yeah. Bishop Wala Q.
Action Records.
Kaka, kaka, katakuna, kaka, kaka, katakuna, kaka, kaka, katakuna, makigali, shuka, jotupali, makigali, shuka, jotupali, makigali, shuka, jotupali, kaka, kaka, katakuna, kaka, kaka, katakuna,
yeah.
Katakuna
Safili kisia na uli haso na cash pia Nimizuka duu ebu dance na mimi Luka luka juu acha na fast kwa chini Hapa hatuzimi situ na waka Gadala mala moja kwa mwaka On stage wamejaa wa Swahili MMRZ wakuna ubahili Mfukoni na buku nimesizi siwazi Hakuna malufuku kavyo vya wapangaji Siwazi beef acha watukane Mr. Swahili aka Mr. Money Ukilipo bill tunalipiza kwa kasi No time hatulipizi visasi Ujinga utoto maisha menye ya kwapi Head top, silly top, wanna hop, sina hop Mimfupo, we mnofu, mimboom, wakita We got the money so we party for direction Home to win, we got for injection Nigga bado, nigga dandalo, you ain't do
Kaka, kaka, katakuna Kaka, kaka, katakuna Kaka, kaka Katakuna, makigali, shuka, jotupali, makigali, shuka, jotupali, makigali, shuka, jotupali, kaka, kaka, katakuna, kaka, kaka, katakuna, kaka, kaka, katakuna, makigali, shuka, jotupali, makigali, shuka, jotupali, makigali, shuka, jotupali.
Chitu na waka, nani anataka, laza kamili aje faster. Mkubwa ni kaka, watoto dogo wenye fanta Yeah, party ya maninja, apa papa kule janja Wasomali wanachanja, mandemo na imba Kabla speaker ni marimba Sina atari, nina bali kibao Nataka ni kupe, wewe falao Izi ya bali ni atari kwao, yeah Haba ziki pali nari, nyonga dry Pakinuka ni atari, mundani ya tukai Ujuzi wa sifa, mitungi ya shisha Laga embassy, mpaka seneta Shika sim, washa, share picture Twitter, mpaka insta, tagi pichwa Dio, haha, yeah, party kusha
Kaka, kaka, katakuna Kaka, kaka, katakuna Kaka, kaka, katakuna Makigali, shuka, jotupali Makigali, shuka, jotupali Makigali, shuka, jotupali Kaka, kaka, katakuna Kaka, kaka, katakuna Kaka, kaka, katakuna Makigali, shuka, jotupali Makigali, shuka, jotupali Makigali, shuka, jotupali